Jeremiah 52 verse 1. USedekiya wayeneminyaka engamashumi amabili nanye ekuqaleni kwakhe kubusa. Wabusa iminyaka eyishumi naye eJerusalema, igama likanina lalinguHamuthali, indodakazi kaJeremiya waseLibhina. Verse 2. Wenza okubi emehlweni kaJehova, njengakho konke akwenzileyo uJehoyakimi. Verse 3. Ngoba kwenzeka lokho eJerusalema nakwaJuda ngenxa yentuthelo kaJehova. Waze wabalahle ebusweni bakhe, uSedekiya wayehlubuka inkosi yaseBhabheli. Verse 4. Kwathi ngonyaka weshagalolunye wokubusa kwakhe, ngenyanga yeshumi ngolweshumi lwenyanga, kwafika uNebukadinezari inkosi yaseBhabheli, yena nayo yonke impi yakhe eJerusalema, wamisa malungana nalo, bakha inqaba ngakulo nxa zonke. Verse 5. Wawusufinjezelwa umuzi kwaze kwaba ngonyaka weshumi nanye wenkosi uSedekiya. Verse 6. Ngenyanga yesine ngolweshagalolunye lwenyanga indlala yaba namandla emzini, akubangakho kudla kubantu bezwe. Verse 7. Kepha wawusufohla umuzi wonke amadoda empi abaleka aphuma emzini ebusuku ngendlela yesango phakathi kwezingange zombili ezazingasensimini yenkosi, amakhaledi ayekhona nxa zonke zomuzi ahamba ngendlela yase-Arabha. Verse 8. Kodwa impi yamakhaledi yayigqosha inkosi, yamfica uSedekiya emathafeni aseJerikho, yonke impi yakhe yahlakazeka. Verse 9. Ayeseyibamba inkosi ayinyusela enkosini yaseBhabheli eRibhiya ezweni laseHamati, ayahlulela. Verse 10. Inkosi yaseBhabheli yabulala amadodana kaSedekiya phambi kwamehlo akhe, yabulala nazo zonke izikhulu zakwaJuda eRibila. Verse 11. Yakhipha namehlo kaSedekiya, inkosi yaseBhabheli yambopha ngamaketanga, yamisa eBhabheli yamfaka etilongweni kwaze kwaba sosukwini lokufa kwakhe. Verse 12. Ngenyanga yesihlanu ngolweshumi lwenyanga kungunyaka weshumi neshagalolunye wenkosi uNebukadinezari inkosi yaseBhabheli, kwafika uNebuzaradani induna yabalindi inceku yenkosi yaseBhabheli eJerusalem. Verse 13. Washisa indlu kaJehova nendlu yenkosi nazo zonke izindlu zaseJerusalema, zonke izindlu ezinkulu wazishisa ngomlilo. Verse 14. Yonke impi yamakhaledi induna yabalindi ayinayo yadiliza izingange zaseJerusalema nxa zonke. Verse 15. Abantu abathile abayizimpofana nabantu abaseleyo ababesele emzini nabahlubukileyo behlubukela enkosini yaseBhabhele nesixuku esiseleyo, uNebuzaradani induna yabalindi wabathumba. Verse 16. Kepha uNebuzaradani induna yabalindi washiya abantu abathile bezwe abayizimpofana ukuba baphathe izivini namasimu. Verse 17. Izinsika zethusi zazisendlini yenkosi nezinqe nolwandle lwethusi okwakusendlini kaJehova, amakhaledi akuhlephula athuthela lonke ithusi lakho eBhabheli. Verse 18. Amakhanzi namafosholo nezizenze nemicakulo nezinkezo nazo zonke izitsha zethusi ababekhonza ngazo akuthatha. Verse 19. Izindebe nemicengezo yomlilo nezitsha namakhanzi nezinti zezibani nezinkezo nezinkamba okwegolide lodwa nesiliva lodwa nalokho induna yabalindi yakuthatha. Verse 20. Izinsika zombili nolwandle olwalulunye nje nezinkabe eziyishumi nambili zethusi esaziphansi kwezinye inkosi uSolomoni yayikwenzele indlu kaJehova, ithusi lazo zonke lezo zinto lalingenakulinganiswa. Verse 21. Izinsika-ke, ukuphakama kwensika eyodwa kwakuyizingalo eziyishumi nesishiyagalombili, umucu oyizingalo eziyishumi nambili wawuyizungeza. Uhlonzelwayo lwaluyiminwe emine, yayigobongo. Verse 22. Kwakukhona isihloko sethusi, ukuphama kwesihloko esisodwa kwakuyizingalo eziyisihlanu, kwakukhona nenethe namapomegranati
phezu kwesihloko nqa zonke konke kwakungokwethusi nje gangale kwakunjalo nasensikeni yesibili enamapomegranate. Verse 23. Kwakukhona amapomegranate angamashumi ayishiyagalolunye nesithupha ngasemoyeni, onke amapomegranate asenethini nqa zonke ayeyikhulu.
Verse 24. Induna abalindi yathatha uSerayi umpriest omkhulu noZefaniya umpriest wesibili nabalindi mnyango abathathu. Verse 25. Yathatha emzini induna eyayimiswe phezu kwamadoda empi nabantu abayisikhombisa kwabesebusweni benkosi abafunyana emzini nombhali wenduna yempi eyayibala abantu bezwe, nabantu bezwe abangamashumi ayisithupha abafunyanwa phakathi komusi. Verse 26. UNebuzaradani induna yabalindi wabathatha wabayisa enkosini yaseBhabheli eRibila. Verse 27. Inkosi yaseBhabheli yabashaya yababulala Ribhiya ezweni laseHamathi, wathunjwa kanjalo uJuda ezweni lakubo. Verse 28. Nampa abantu Nebukhedinezari abathumbayo. Ngonyaka wesikhombisa abaJuda abayizinkulungwane ezintathu namashumi amabili nantathu. Verse 29. Nangonyaka weshumi neshagalombili kaNebukhedinezari wathumba eJerusalema abantu abangamakhulu ayisishagalombili namashumi amathathu nambili. Verse 30. Unyaka wamashumi amabili nantathu kaNebukhedinezari uNebuzaradani induna yabalindi wathumba abaJuda abantu abangamakhulu ayisikhombisa namashumi amane nanhlanu, bonke abantu babezinkulungwane ezine namakhulu ayisithupha. Verse 31. Kwathi ngonyaka wamashumi amathathu nesikhombisa wokuthunjwa kwaJehoyakimi inkosi yakwaJuda ngenyanga yeshumi nambili ngolwamashumi amabili nanhlanu lwenyanga, u-Evili Merodaki inkosi yaseBhabheli ngonyaka wokuqala wokubusa kwakhe waphakamisa ikhanda likaJehoyakimi inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni. Verse 32. Wakhuluma kahle kuye wabeka isihlalo sakhe phezu kwezihlalo zamakhosi ayenaye eBhabheli. Verse 33. Waguqula izingubo zakhe zasetilongweni wadla njalo phambi kwakhe zonke izinsuku zokuhamba kwakhe. Verse 34. Isabelo sakhe sasiyisabelo esimiyo semihla ngemihla asiphiwa inkosi yaseBhabheli zonke izinsuku zokuhamba kwakhe kwaze kwaba sosukwini lokufa kwakhe.